This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air.
Alofa lava, ma lor soifo maua ma le langi e mama, fa talo fa atu lo outou pa ia ma lo outou mamalu, o le au fa fungu fungu mai la tatou polo kalame, o la outou lupesina le nei, mo le nei fo'i afi afi, o le aso faraile, o le aso mua mua au kuso, le aso faraile, le aso mua mua au kuso, ai tatou te le i a mata, o le a mua mua no faise tatou tarsanga, e si'i le tātou porokalame, ma tu'u o tātou wola, ma le tātou whaftailu mo le li'i. Lantau singa mo i tātou le nei, tālu mai o le vai aso tālu ai o tātou whelua i mulmuli. Ia tātou te tālo, no mātou te māpa i ae o oe lava, o oe, o le tupo tupu ma le li'i o li'i, e nei tu lā. O mātou fatasi mai la mātou puro kalame lungo le nei o le ala ea. Le li ie fatasi mai, musu musu mai lo nganga pa ia ya mātou tan noanga. Fa mafana fana mai o mātou mātua o e ngase ngase. Fa pia fo i o e a ingaro o fa vanofa fa vauvau le nei vai taimu le li ie. Ai mātou te whaftai alo alo whamalau anga le lei mo i mātou. Whaftai te lutu la fo ina i mātou le nei tū la. faafetailo olofa mo o matou. Thank you, Father, for the start of our program for this fortnight. And it is the first day of August. Father, we come before you to bring our communities before you, our matuas, our parents, our children. Father, we come before you to give you thanks and to pray for your guidance in our talanoa, in our program as we continue for this evening. We come before you, dear Lord. Amen. So, how is life going? It has been quite cold. But at least we're not flooding. For that, I'm thankful. And for that, we also send up our loafers and our, you know, hugs to our communities up in Te Waipounamu, but up in Nelson, Tasman, and Marlborough. They seem to be getting hit a lot with the weather patterns. So we send our loafers up to them. But I know for us it's been quite fresh and quite cold. So whenever we get a bit of the sunshine, we give thanks and we are happy. And then we're back into being snuggled and warm as well. So, o a mai o tau le nei vai taimi. O a mai o tau le nei tu la. I nei aso mua mua o aguso. E tau sangai lua afe ma le lua sturu lima. O a mai o tau. Wa a maton fai se malo o longa. I nei a fiafio la sforeile. O ka se maluru. Ma ingi lava le maluru ne nei vai taimi. Ai, e whaafitaia. E le o taia i tātou i le i tā whianga ma le te le o tī munga o lo o a whiaia. Mai se lava i tātou a inga ma o tātou wō. I lunga i nele soni o Tasman ma Maubra si vaenga le lunga e e whai lava e tā o mai lava tā la retau e a whia i lātou i I le te leo te munga, ia, e ofo alofa atu, ma misi alofa atu I o tato ainga, ma wov, I le lunga, I le pitanu ula I lunga o. I ne le soni, ma Maubra, ma Tasman, I o tato tangata, ma alola, vea te otou le vavainga, ma le tausinga, o tato tangata, ma na umia le fsoswani. I nei vai taimi, a mai se lava I le fsoswani, I fangvai. E whangwai ni tausia I awane I ne ngase ngase ma mawai I siama pepesi e wae umati munga o tatou lo ume umati munga e pa, o le palapala I o siama o tele fo I siama I pe a toa le vai I a ta lo fae I e ufolo fatu a o le asia siatu I a te otou I matua I a te otou I o tatou tina Tina whalea nganga I o tātou, tina mātutua, whapea o tō uso, ia, o a mai le tātou whai ngā malanga, o le nei ua, o tātou o o mai le māsina fō, le māsina o uso, ia, o a fuafuanga o le nei vai taimi. So last time we had a chat about the upcoming elections for Samoa, and it is getting quite heated. I know you can see it online. I can see it on all the social medias that are in all forms of social medias. Just as a, you know, just to let you know that I've just had to unfollow certain people, certain groups. It's just for my peace of mind, my mental health and well-being. And I just don't want to go to that space for people that we love and we know that our families and friends near and far. Everyone is entitled to their own opinion on elections and their own beliefs and follow that through. So if I have unfriended you, okay. Not unfriended, maybe unfollow. It's just for my own health and well-being. So I'm looking after myself. So if you are getting a little bit angry when you see comments or when you see events or when you see responses or when you see stories online, you can just unfollow them for a bit or mute them for a bit, just to, you know, we don't need that. If it is anything that impacts the life that we're, you know, that we're trying to build here, then yeah. But if it's not, if it's just all a lot of hot air, let it go, unfollow it, keep your own sanity, keep your own peace of mind. Ia na tātou tala noa lewa i aso ili tātou prokalame wa te atu nei ili whainga pālota wa asa mai a campaign o whainga pālota wa avai atu rungo o Facebook o mea o mea uma ese ese o penga uma whaten kolosi i campaign mali o lo sau waile tele o Wata matala o upu o sole was. Wa on uma ia vaenga ese ese. Ifa inga campaign. Ola wa wala tau tinunga ya te auto. Afa pea wa o muting o ia malie. Po wa o unfollow for ia malie o lo te fa malie atu. Ai o hao. Ti nga loro ma fau fau isesi. Ia o le almela a fa ele ele ai fua lo ma fa fa mo lo nganga i fa mtalanga ma ata ese ese ma fa upunga le ma te mo fie i lunga ia e tape lava ma kolosi e ma me kato e kosi ale le lenga kosi lo ale lenga ia ave ese no fa ta ita ma pui pui lo ta ita so fu ma lo lo ina no ta ita ma fa fa ina ia manuia ma ia lele ma ia sa o lo ta ita sa vali ma ta ita tu ma ta ita fa guai ma la wa uta tu e ti oi e le fa pe et ta u ona fa u o la wa mus mus wa tu e to fu ta ma ta ma lo na ia ta tu nu ma e to te lo ta to e o tatou ainga e o lo tau vā o lo o esu tau vā o ainga mawō ia tau sile ia tau sile file mū ia tau sile whaautauta ia tatou wai alu aso sau aso ai awale ta alo fatamari Aua le wha leanga tangata, aua. Tala noa ilungo policies, tala noa ilungo ngā ruenga. Whinau le mā fau-fau. Ola fautua, whinau le mā fau-fau. Ola o musu-musu fo. Ia tātou te talo. Aua o Samoa e whawai le tua. Ai pe ua whaima se... Ma se mia e o ole ole nia na tātou talitā ili tēle o mea e se o aia ili e se o a o se tangata sa o iluma o outou a o au o le vā o au o le vā o au ma le ali e whamasino mai lava le ali i a o ngā ruenga ilo o nei tangata ilo o nei loto ila o tautua Polea, polea, ia file mulo roto, ia file mula valo ma fau fau. E va veona o sole ma isuka, ma le toto ma wolunga. Ile a apafua la vai mea la e tupu sa amua, tupu sa amua, io e tata o te tala tanoa e ama inga. Ma uo, faile fale talie, o ne tu uai ale o la tou, o sa amua ia. A wai loa e sa amua lo la tou, mea mana o mia. Po o vaenga e te tau o na mawaile manui o Samoa. E le vaalea Samoa o le taimine nei o le matuai a asa o Samoa. Fili fili Samoa. Fili fili o tātou ainga mo tātou tangata o loo au mau Samoa. O loo whainga ruenga o loo tautua. Moni. I Samoa. Ai, o sai mai tato. O sai ya tato tato tali ai la vai. Ma li e ava pe wa. Wa wa vasel mo kolosi la ya 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 o male belu ngale. O social media o mai ya om sta. Ah, ya fa mali atu. Ao me fo ya tato tato no ai. Se yo mo pa boca ko kalmo ya. Ia au talo te whai ungol masi nau au kusu nei. Ia, talo sia, tātou te tāpua i atu lava i nei i Aotearo nei. I pitonu u lava o loo tātou nofo ese ese ai. Tātou te tāpua i a manuia le whai ngā pālota i Samoa. Ma ia file mō le whai ngā pālota i Samoa. Ora au talo sanga lea. Oh my goodness, how many tsunami warnings did you get? They were loud. And I have two phones, so of course I had two loud alarm systems that went off. But like, I was sitting there and I had the radio yesterday, on Wednesday happening, and I heard of the story about, you know, that there was an earthquake, and that there is, you know, the tsunami warning possibility, but it never really, I suppose it never really sunk in about, because it says Russia. Okay, I know we're all connected by the ocean, but Russia is kind of like on the other side of the world where we're from. So, but the amazing, how is this for the work of his hands and, oh my goodness, I'm just blown away by it. So, heard about it in the background, listened to the radio, heard the news going on, heard about it happening, that there was a big earthquake. And then I saw on social media, family sharing alerts about tsunami. And I was like, oh, okay. And so, you know, when you read the full message, it is talking about the earthquake in Russia, in parts of Russia. So the Pacific Island put out the alerts as in Tonga. I saw Tonga, Samoa, and I know Fiji did. And then Hawaii one came on because there was quite a few of families and friends in Hawaii. So they put it on. And that was before the first alarm went off here in the South Island, in Utiputi. And oh my goodness, that is loud. And when you're sitting there with the whole family, it is quite loud. But then I also got another, so that was about 30-ish, I think. And then I got another one, about six, on my personal phone, and that was besides the one where we all got woken up this morning. That was even louder than our actual alarm for getting us up, so that went off before our alarm went off. So that was quite, and that was, yeah, definitely set the heart going this morning, Thursday morning when it happened. So it was quite a loud one. So how many of you got those? How many times did you get it? And then you get the news on Thursday morning that, yeah, there is a blip. Yes, it's good, because when it happens and then we assess if there is a blip, you go back and follow it through. That's the only way we can set it right and sort of see if we can fix or whatever fixes that need to be done. But there was an alert, and that was really good. There is an alert system. There is. It works. And it's good. But, oh, my. So, Pacific Ocean. Yeah, it's quite a big one. When you think about how the notification came, you never think how big it is or where it reaches until an event like such as this. And then, of course, all the stories that came out was about how many the earthquakes and the big tsunamis to how many passed away. It's like, oh my goodness, okay. Thank you for the updates and scary bits. But I have to say it's good. It was good there was alerts. It was good across the Pacific. across the countries around the ocean, the Pacific Ocean. There was alerts, there was preparedness for people to be to watch out for such events, as in for the tsunamis, as in Japan and Hawaii. So, and that there will be continuous swells happening. So it is warnings just to be safe, to stay safe, and to be aware and to be on alert. So I like the alert system. So that's from me, but that's on me too. Oh yeah, we oinga belfak wo le alert le o le o tsunami le la sa so le ko ki ki a belo faku so le o ka se leo ke le ia awa o le aso o le aso lulu ia no fa ngaru en alfale ia na o na la le ti o i tua o falo io falo mo tua la fa mai o le mafui e o le mafui e o le fo la fa ia ia ngalu tele po le tsunami e fa falo tele mai ma i tapne pena msa uni ai mana tua ia tuloa e fai fo si o fa vasi vasi e la o ila geografi e po o feme ia pol me te loa e mo toa ai o mo toa i te le a o le moana le ata o le moana pasifika po le Pacific Ocean o le mo toa ai awa o le mafui e le ana fa apia na fiai ia na fiai ia i se vai ngā Rusia ia a fa bela tato te ma fa fa ia ma fa se ngā lu ngore ole me ma fa se ngā lu ngore ke lo fe o asia ile si piccolo de ole o la la a le ala na fa pe ma ia e ta tele ia no ala ia i lo fa lo ngolo le tio i nei tala ole o ngā lu te tele le ole a e o le wa o lo mo mai e fa tete a o le taimile na ma toa te tangi ai le alam le o iso le tau pe le fa tu le an ile a fia fio le sururu fa to a tau mala mala ma tua i e fai lava si pau o ngā ruenga le au le li iso le pito Pito Sami, so le po lea tino o le Sami, po le moana te le leo Pasifika. Ia wa ata urusia ale fa me o ngaru maro rosi ma ngaru te te le leo o mai, ta ia ia pani fa, o mai Hawaii, aluf mai ia fa, ia fa, fa ea ma, fa, ma lapataʻiga i Samoa, i Fiti, ma Tonga, ina ia matala, ia matapenapena. Auā e iai lava le e oʻo mai lava o lea foʻi la e ta sauniuni lava, ua fai mai e moʻi lava ae e tele ia galu e lē faapea nao se tasi, e tele ia galu te tele o mai pea, o mai pea i atunuu ia e le Pacific Ocean po le moana Pasifika. A pea lea. Oka. Sala na mua mua la po le awharwha e na mua mua mai ai le te tangi mua mua le ntau pe e lo fatu. O a ula na ula vea po le ono. Ai tu te tangi rau telefoni fa pea. Oi. A. Ai na hoa ulava. Ia, ma le tatangi lea po le i le ono le nil tai au, o sole. O a unga mtua i, o whaalongo atu a sole mtua i ese a le whaalongo atu le tau pe o fatu le an nil tai, i le astofi tai au, le astofi le whanunga, le whaamuna o tātou le, i le tatangi a le alam le na sau. Ia, e moni lava ia au le fwe, nā lan whaalongo atu le, i whamtalanga mai i le minister, i aina nei whawhitauri wana i le fwoi matanga luenga malalato tautua. I aina tangata na pena tatangi lele ala ta itula ma tatangi whapea o i karo whai. O i ngaro ai vai a lalele o le leo tele. Ia o le alan fatu e se mai ala, ia a me fapea, a fapea e fau e to ai lo ai, po iai po laeng, e e sa o le leile ngā ruenga po sa o le tautua. A sia vaenga, ia ona whaale leila ia, matoe asiasi, matoe whafou, ia ina ia tili le leia i mō nisi fo i whaailo, whaailo mai. Ia o lo te fia me whaapia wa e tāpina bina iai, e loa ai, e tangata mea o le atu, mea o lo o fuafua, po lo o fōfou mai, ina ia mātāla umatangata. Ile ai mai se lava i e o lo o ile Pacific Ocean. Ia ma mā lō lawe a te outou, ia onsa, onsa, ai whaapia, a whaapia na tatangi, ili lei, onai e loa, nga o iei lau telefoni i whaingo whaai lo whaapia. Ai a whaapia le tatangi, ia, sa tu esu e pe ese amena le tatangi, iei lau telefoni, o ai mana o mia lava, o le, e alo umar whaai lo, ile tau tua mo tangata umar, ina ia, ina ia loa, ina ia awane i, sasi pa ia awane i misi fo se tangata i lea whaelo. A wae tele lava ia whaingata e se ese tupu mai. A e pau lava la u la ua upesa ia ole. O, oh, kase ma eu. Ma eu. Ma eu ngā luenga o a au o lea lii. Ia whea tupu i o lusia a lea e whaelo mai. I le nepito nu o le south, a o lunga le north, le nitu puai, o i soli. Ia, vi ele li, i am matala, o lea lava o lo tangitangi mai pele whaailo, e le isau se whaailo e taofi, o lea lava e saule, i a whaetete ma matala o matangata. O le aso lulu foi, o kase mata mōwhie. On Wednesday this week, here's some great news. So, let's rewind. On Monday, I went down to Invercargill. I spent the day with the Pacific provider in Invercargill, the Pacific Island Advisory and Charitable Trust, with Papa George, Dr. George Nai, Tamaya Meke, Judy and Rachel and the team in Beaumont Street in their venue, their offices in Beaumont Street. So I spent the day with them. For me, it has always been a blessing to work with our Pacific providers. So that was my first trip, was to go down there, spend time with them, listen to their plans, hearing how far the plans have come in their growth. And this is the growth into the health space. So they are a health and social services provider for primarily focusing on Pacific communities, but also the rural reach. So the provider in Invercargill reaches, covers all of Southland Way, goes into Fiordland, Tianao, and over to Queenstown. So all in the rural spaces in between and thereof. So it's quite a big area to reach, to cover. But they have built a service in partnership with iwis, in partnership with Hawora Māori Services and GPs, and the Well South PHO. So it's always good to spend time with them to see how they're doing, checking in with them, especially during winter. And just, you know, different times of the year have different challenges for the Pacific providers. The good things and the things that can be better. So always a good time to have a talanoa. And then on Tuesday this week, I went and I spent the morning with our Pacific Trust Otago here in Dunedin, in their venue here in Dunedin, with the Chair Fanimo and with their clinical director Finau, and then photos with the teams. But again, a health and social service provider, building their capacity and capability to be a health provider, as well as it is a social services provider, as a Pacific for Pacific provider, as a frontline provider for the community. So they, providers are growing into mobile services. So go visit, and it's, you know, a visit that can be health checks, as well as check the homes, check whether your medication is right, check that you are warm, and just as a social meet for some of our people that are isolated. So the service they provide is very valuable, and it is very important for our communities that are now calling the South Islands, whether Southland or now Otago, as part of their, you know, as where they live now. So, and then, so that was Monday and Tuesday. And then Wednesday, in besides the tsunami warnings, Dunedin, the Matangaluenga, Ekalesia Metisi, the parish hosted the president of the Ekalesia and his and the president of the AUSI also, and Pristene Male Tina Pristene Tamain Tina Pristene, and they are the head of the Ekalesia Metisi in Samoa. So they're on a journey, on a trip around the South Island, and they stopped here and hosted by the Matangaluenga here with the executive teams, with some of the executive leaders that travel with them. And this is to check in on some of the investments that the Ekalesia is putting in or into different parts. So the afternoon they travel to Invercargill to check, to also meet up with our Ekale Matangaluenga in Invercargill. So what a beautiful honour for our Matangaluenga here to host Tamam Tina Pristene and Laulau. So what a blessing it is to spend time with them and to hear them and to also hear the plans of the church going forward, and that those plans include Dunedin and the growth and development of Dunedin itself. So Faftai Lava for visiting, and oh, so exciting to see. Ile asonga fuol vai asonei, le asonga fuol vai asonei na o watuai in the cargo. Ile Pacific provider ile loi in the cargo, ole tamaya Papa George Nai, tamaya Meke Lome, o ba e pule ya Rachel ya male male tamai tai tasi mai o Judy o ka se matango fie o le feilo inga e tala tala noa ya lato i purukeki a wa o lato o le e pei o le ofisa lea po ntanga luenga le mua mua lava tapai o tātou tangata pastika. And mai se lava tangata e fau mai i lo tātou pitunu. Fatoa fai malanga mai, pe fatoa o o mai le nei pitunu o e au mawai ia e mua mua lava o na tapas e fso so anu. E fa maasani i nei nu o tātou au mawai I le Pacific Provider e mawai la so so anio so I fua malolo ina fa pea I fo il tapenanga mo fale o a onga al fa nau o ta vale ia o le so so ani ese ese e mawala vai I vaenga I o tato Pacific Providers matamo fie fa umurongo I alato tapenanga o alato fufuanga sile sila na iluma mo le le fa wina pea, ma le fa tu wina pea, ma le fa tu ma wina pea, o le lato tau tua I la lo in Chicago, ma le atu motu ato Pacific Providers, mo tangata pasifika, tangata wa o mai whaingaruenga, ma tui foi, tangata wa mo mai pepai o mai whaingaruenga, tangata fofa to a o mai, I fa pea foi o tatu tangata, o lewa na wa hau mau wai I nei, wai is ese lava, mana onga ma faina tā ma fita e o aia tātou tangata pe a fatu a o mai ia o laso mafua lana o wewa ila loi in Chicago fa fitai lava mita mita lava ila o tou tautua mga o tou ma o tou tape na pinanga ina ia fatu mawina pea ma ia fatu tukuina pea le maa losio la o tou tautua mo tangata pasifika wa tautua ila to in Chicago e o atu lava i nei Queenstown mara tau tau tua whapete anau ma Fiordland i a ma nuu tua uma e le o o iai se fisoso anu. E tā pena pena lava ma kava uma e si ava enga ma lo o le aso lua na o wasi asi ai i le Pacific Trust o Otago ili tamaitai pule i a whanimo i a male ma tamaitai o finau i a ma nei a fwoi si a tala noanga i le lātou tā pena penanga le lātou fwoi au au nanga o lo lātou o lofa ma lo lātou fatu e taita ina lava i le ali le lātou tau tua e moni e le e whaingata le tele o whaafasenga ina i le nei mālo mō le su e ngā tupe mō a lātou tau tua ai le whaivai vai ai lava o tātou tangata i le tau tua ma le loto lofa ma le loto fesua soani i o tātou tangata uma. Ia o si vaenga la lea i PTO, e ratu la tātou kawai o atonga i Bell Clue whāronga i Cromwell ma Central Otago. Ioi, e le whai mo fie fwoi, a wā e tele mea o le malanga a te tele ta avale o le matua i, oh, e whai ngata, ba e le tu ua i lavalo lātou nau nau ina ia iai se tau tua. Ma ia i loa e o tātou tangata Pasifika o roo au mau i vaenga ese. Li tele lava i kua. O roo iai o tātou sui e mawai fesosoani. Ma ia vaenga ese. Ia, o lesia tātou whai ngā malanga. Ia o lea o atu i Waitaki, ia le Otago Pacific Trust. I le tamaitai pule ia hulisili ia hana. Ia ona o so asiasia tuleilunga i South Canterbury is i Pasifika Araki Services, ia whapea fo i a sina male Tongan Society South Canterbury. Ia o le sina vaenga o lea o atuea lea sia singa, ia talo sia la vai le lofo le li. A o lea so lulu nei, lea o te atu nei le vaso nei. Na tali malo ai, le mtanga luenga le ka le sia metisi sa mua, i Dunedin, i kanetini nei. Tali ai malo, I le Preston Cilio le Kalesia, ma le Preston Cilio le Auso. I le tamama tina, yo mato matua fa le anganga, le Preston lea. O ka se fa, lea, matango fie, I le o mai o mato matua fa le anganga fa pea manisi o le laulau. E asi mai. E mai se lava I o mātou, le mātou matanga luenga. Ia, na fia lava le tali mālo, mo ia le taimi e tala tanoa ai ma mātua. Wha lea nganga, mo ia le taimi e whai ei se tali e, ma whai ei fo isa mātou tausi I o mātou mātua. I lala ua whai ngā malanga, wha pia whai ngā malanga lau tele, ia. Ua fia lava, ia, ua wasi asi mai I o mātou mātua. E va ai fo I ngā luenga o le āwhai I tāne tini nei. A wā le wha mautu ina, ma le wha aulaula ina o le kalesia po le lotu I tāne tini nei. Wha pia fo I ni whanua ma le whalesā o le whale o mta ngā luenga. E wha pia fo I le pai mai I a nganga. O le kalesia malamitanga ruenga lau tele o la soso atu faftaya te ulua matua I le lua whainga malanga mai faftaya te outou le laulau I le outou o mai I tanitini nei ia faftai mitanga ruenga I tanita nei I le outou talinga malo ia vi ele li ila o tau tau tua, mara o tau alofa, mara o tau tau tua lotu. Tu ulawa ili ali, me ufa nga o ngau inta talwa ili tali nga malo, ili ese me lilo ila ang tini fanga. Ila o tau tau tua, malo, imita mita lava le, lo unei tangata fa tau vai, va I atu li tapin penang, mali tau tua na fai, mo tatau matua. Ia manu ialfo I atu, tamā pristene, maltina pristene, Toi fo ia tui sa moa i ma fanfada, tau fia e le taia ulu ni ngasa ngasa le maru ulu te le nei. Ia, tu ile li ta tu tu fe loa. Besides being so cold, besides being so cold, is that all I can say? It's not been wet. That's all I'm very happy that we're not wet. Not like Okilangi, where everyone says it's warm but wet. And the deluge that's happening anywhere else, that's all well and good. All I wanted to reach out to is thank you for listening. Thank you for being part of the Lupusina in our journey. I'm always open to feedback and to critiquing. I am always open to that. Changes are afoot in different things, and it's always flux. Life is never, we dream it's a straight line. When we plan something, it's always a straight line. It never is a straight line. There's a lot of squiggles. And sometimes it just goes round and round and round, and you sometimes hit the target. But all I wanted to say was thank you for being part of the journey with us and Otago Access Radio. I always love it being here and sitting with you. So before we finish for today, my mom always, every time we chat, she always reminds me to keep the faith. Faith in God. Fatuatua. Always lean in. And always lean in. And never give up. Famalusi. So I leave you with keep your faith. You're never alone. Lean in. In prayers, you can talk and stay strong. Famalosi. Aile fa umaina la tato prokalame. Toso atu masileo fatawa'a. Faftai lava. Il ne vayasole. Ol vayasole ngangana vanuatu. Ni vanuatu. Ol vayasole ngana. Ni vanuatu muamua il kalena Aotearoa nei. Malo lava. Thank you. Faftai mo la utou faalongrong mai a faapea foi o iai se upu po se leo po se manatu wasapi la utou faafongfonga faamangalo mai ae o loo nei tangata e fiafia lava e tautua o loo tautua lea a iai se mea e sasi po se mea ua misi fautua mai longo mai o kengia mai ia ua o lea ua o ngā e maua umai mea uma. Ai faftai lo ta lo tau falongolongo mai le lupusina faapea le Otago Access Radio la ele tautua le Otago Access Radio malo. E se upu tati ai tatou o se upu lava e faamanatu mai e si o tina. I taimi uma matatala no ai. Ia tu maulo fatuatua. Le se meli lo ili sina fanga lo tatou ta maulani. Ia e whaalongolamu pēr ili ali. Ma ia e whaamalosi. I tālo sanga. Ma le whaitau ina o le upu. Whaatuatua. Whaalongolamu. Whaamalosi. Manuia o tau. A eola do nei tangata. Soifua ma ia manuia.
wa ia mo se tali tutusa. Ai fa atali se ilafu atau le afi afi, ai ta fa afi sanga.
Yeah.
This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air.